local or nothing.
When yoga, yeah.
Your boy, your mops.
Remember where you got from. Some of your music published on CO.
Favor me.
Yeah. Usha kutema na goli sambi. Tua ikala maezi wali kongane tambi. If you want sunga teza mbi. Pena bakabi na peba tuishe. Chikonde tatu baga bange nemo. Bepoli.
She wanna.
I don't care.
She mama.
Iwewe. Balande, I don't care.
Shimama,
iwewe.
Look, mama undele di jose menedieba. Ulandi kwa ili ya jose menelela. Uli mama undi sungambu tinkela. I just see your love, jose kuze mendajeba. Don't deserve your love, that believe what you're doing. Kuna jimbi, all in my mind, all I'm losing. Over you, umoyo kwa go way I'm cruising. Dahu yenda mendiji na time ya prove. Kajiba ono yewe utayenda poluge. Wose bamba habu yanga, yewe chubalube. Yewe ulandi yenda ologe, sama umega luge. Muyunda gaki ya kwina musimbi utika jalule.
Usha kutema na goli sambi. Tua ikala maezi wali kongane tambi. If you want sunga teza mbi. Pena bakabi na peba tuishe. Chikonde tatu baga bange nemo. Bepoli.
She wanna.
I don't care.
She mama.
Iwe. I don't care.
She mama.
Iwewe.
Mbepe you one in a million. Ushindi yende olo mendi njina mali. Niweji hule jangu gandi umpagamwe. Kutesise kwenye kuyenda basimbiba. Mbepe ulindiwe bose balajea. Tente fire fire bose balaleha. Hehe ino balale mabogu seka. Jaile anjamwe ino ndandagu kusela. Wandi nyonga nyama no wanna grow up with you. Muma penza muzala pesi swewe all go school. Uyendo ngoji si alindiwe you know it's true. Kumeso kwaga all styles that ya come to.
Usha kutema na goli sambi. Tua ikala maezi wali kongane tambi. If you want sunga teza mbi. Pena bakabi na peba tuishe. Chikonde tatu baga bange nemo. Bepoli.
She wanna.
I don't care.
She mama.
Iwewe.
Balande,
I don't care.
She mama.
Iwewe.
Remember where you got from. Zambian Music Plumbers.co.